iskirnaanta dhalinyarada waliba iyo qaybiin ku qaadaase horumarinta hadaf shoo guuleed taas oo ka taageero kara maamulada dawladda wasaarado iyo hay'ado ka shaqeeya arimo dhalinyarada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waliba ku jiraana ururo dhalinyaro oo badan haanaas oo ku qayb qaadanayaan horumarka iyo garab istaaga dadka danyarta ee aan baahan in la caawiyo iyagoona ururada wal ka helayaan in ay dad group ah oo wadan mag iyo meel kaga kora gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Bay Aadan Macalin Abdiraxmaan Aadan Shaati oo aan ku wareysiday barnaamijka dhalinyarada Radio Arladi ayaa ku warbiyay muhiimadda iyo leeyahay in dhalinyarada iyo kamidoobanka urur iyo faa'iidooyinka iyo ku heli karaa dhalinyarada gudoomiye Aadan Shaati ayaa saas oo kala fariin andare dhalinyarada ku nool gobolka Bay gaar ahaan magaalada Baydhabo oo yoonka jarna ururo dhalinyarada in iyo ka biiranga siyo barakamaalan iyo inhelanga fursadooyin badan oo nololiyo wal ku bedeli karanga
haqiiqdii idan ma santa mail raayshadi oo ana tala i tusaale BNR horta dhalinyarada wali kala taliyay in oo ina ururada dhalinyarada magaalada ku jira qayb ku nagadan ururada dhalinyarada magaalada ku jira in qayb ku nagadan ina ururka mail raayshadi oo dhinac fayl lam fiiri faa'iido leh ilaa uu hadal lam fiiri yani meel raash qab dhuri leh tusaale oo kale humaantis wali ku mid ah hadii dhalinyaro 20 ee ururka suubsadan ururkina iska khilaafan isgala meel ku dhiye dhalinyaradii meel raash niijab badan iyaya meel ku kulumaayeen hadii meel raash laakiin ina fayl haanti dhinay joon ku fiirin ururku xeebaha isu fududaayo dhalinyaradu way 20 dhalinyare iska hirin oo ururku magashi wadadan wali in fududaayasa in oo abni jo meel raayus ee meel qasuguma leero urur hibl team sheeyu ya ku tirsan yin leera in meel raayus wali janis ee kooyo ururkaas usuna lama go faabata yaha batay aan ururkaas lamis haysiyo leera iyo qatanadaano madaaski in doron iyo gordaayaan iska maareeyaan meel raayus in oo la aqoonsada dhalinyaro oo magaalada lagu kasaayo hoolgala suubiyaan iyo nagadan in iyo oo team ee wada jir ee bulshadu walan ka taraan ada janis badan leeyin madii oo marka dhalinyaro wali kala taliyay in oo ururada qayb ku nagadan haani haafado roogan iyo haafado meel raayus magaalada ku jira ururada dhalinyarada ku jira qayb ku nagadan laankiilan roog laan ku mid nagada soo meel raayus adeen abniga ka suguma bulshadan waleedan gobada korto adan gobada hor taas ka taliye tan kale wali oo meel raayus talanka biyay dhalinyarada oo hamiga leh oo meel raayus daneeyaan in oo mustaqbal fayl weeladan dadka madii ana saas lahaa dhalinyaradi ba iyo ba lama qaybood ah dadaa walaa una ku hadalayeen ee walaa una sheegayeen ee walaagaas bi shaqdiyo yaan hayn marka madii aan hadda sal laha aan guruhay ee liyaaba la ku yaabo oo isleeymay la raayso lankuma la isku hadalo waasayow laakin wali la hadalay aan ta dhalinyarada oo hamigan leh in ee meel raayso mustaqbal samaysadaan oo horumar suubiyaan dhalinyaras wali sheegay in ee meel raayso hamiga aan ku rajadeen wal rajadis leh raw oo yaani garaaw leh raw ma jara geeka deeda janis ku waysanta wali rajayn inaad barreel hadeed barro waayta wali rajayn inaad bardan behel hadeed bardan bang hel inaad sanad kale hel ya rajayn laakiin ma hooga hirnaadin meel raayus ene weelki oo ilaahay la toogo fadeena la kooy madii weelka aan la kooy ka laha yaani maskanti ii dhaqdhaqaaqi ii galgalki ii walaagina la kooy meel raayus dadaal badan hay suubiyo waan hayska hirnaadoy deegaanada abni jo hay ku shaqeeyo horumarka deegaanada hay ku shaqeeyo wali karaamkin ah marka anta sakala taliyay idan aan maasanto.